Ah, Lumwanji and Jitate.
Lavina Rikish.
One Gasto.
Legacy.
Jack's Boy, Jack's Winner.
Kaga.
Jack Boy, Cruz Family. Deluka Saba Kenny Luna. Deluka Saba Kenny Luna.
Haiva Tolongo Luvonikale.
Deluka Saba Kenny Luna.
Tukutani Lipatela Luvonikale.
Deluka Saba Kenny Luna.
Aluko ni kusaba mutu ni miliko
Lulivele rapela lifu Lulivele rapela lifu Wina kia luna tati
Seluka
saba kinye luna Matasari
fasi mokwa njia
Seluka saba kinye luna
Nyoko nyoko
Chiringa handefa mukitilwa kumbonjola Mukiteleziwa tuchwana lwa kungongola Alusasa wa mutufalu kapulifela Lusaliteni mwake mkushwa kufela Lusave mulimulu nosava niwe nanja Yapila vupi kuno ichisa yeomba Luboni ze sabisa zefita we nasikuba Sesi bala bala abuzu ilevu amuba Mbalilito ze selu zembile mwapocha Lifolofolo ze vulaya nezisholokota Peto ni kusave kutifo uchilelikota Kapani kunge seuse pile seusi mota Kushisaka ni saha hausi kubani Hakuna kao hanyo kapa mbuze bubani Vizu kichaks po aka chaks pwina Aluku timula olu ya fuwa tiwa kata Deluka saba kenyilu
Luvene musho kabanji
Deluka saba kenyilu
Lista bad wiki muspal
Luko ni kusaba mutu ni miliko
Lulivele rapela lifu Lulivele rapela lifu
Iske kamunu ya chabupi
Deluka saba kenyilu
Matasari fasi mokanti
Deluka saba kimi luna
Deluka saba kimi hape
Nani nani confidence and savi mutu And I'm prominent mila tukisi budu Ukanidiri mushachwa nini singiri ngenja Unaloko na kufosa kafaba pikicha Azote luma tuwa mono lukendende Mwakoti nemu siyo ndo inge nizwalu inge Kacheno kutika ukeyo kisikevenga Usika musupa kie na bufilemba I'm very focused ifapila makwenyani Nakona kufosa manako ye ninyani Nani kasaba we na kambu itamamina Natamamu sipiri kamuso ni mabuna
Deluka saba kenyi luna Deluka saba kenyi luna
Tukutani lipatela luvoni kale
Deluka saba kenyi luna
Aluko ni kusaba mutu ni miliko
Lulivele rapela lifu Lulivele rapela lifu
Iske kamunu ya chabupi
Deluka saba kenyi luna
Awe awe awe
Matasari fasi
mwakanti
Deluka saba kenyi luna
Deluka saba kenyi
Gasto
Zelo woni mabupilo kizingata Nimuvata kuliluska ya pata Malubia malukena mama tata Nimuserebule tanti na pata pata Zemu saba unazale zesavisa Halusa saba lunakona zelo visa Naivali frasa wa president Analizuma account myself gate Numaka nyanji, somu ni vize nyanji Kisemu semu niko muyeta milwe banti Ok ni saini ili faki saini off Nike fabriji na kona kutula fuck off
Deluka saba kenyi luna
Wani poniso
Deluka saba kenyi luna
Wani has good chwani phone
Haiva tolongo luvoni kale
Deluka saba kenyi luna
See you
Tukuta nilipatela luvoni kale
Deluka saba kenyi luna
Maluko ni kusaba mutu ni miliko
Lulivele rapela lifu Lulivele rapela lifu
Iske kamunu ya chabupi
Deluka saba kenyi luna
Matasari fasi mokanti
Deluka saba kenyi luna
Deluka saba kenyi hape
Na matama baby Mwalu sivimo Mama Catherine Yeah, I see ya
Mr. Martin my one,
one big Emma
Man Muko
One Ruby
Doom Jizo
One Dizo Mbele Bele
Mr. Dolopo
Mr. Kez Kaseku
Van Mwiki Musupali